iyo abaaro daran ay ku jiraan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo shacabka ku bogtaalay deegaanada hooska ee magaalada Baydhabo oo iyo hadeeraha magaalooyinka weyn sida magaalada Baydhabo qaar ku tirsan bulshada darti mid ku mid ah kaamka magaalada Baydhabo oo la kamagaawo kaamka kulan yar oo sokiyaal dowladka magaalada Baydhabo wayna baaqan darna hay'adaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed bulshada Soomaaliyeed intii gurma degdeg ah oo la daran kaamkaasi
muslimiinta meel barugaan la arliin gargaar oo aan gargaar aan baahan ila gargaaranka baanda dhabaataysan walgas aad heraabto nuga laansiina jar ido ya dhayaala meelanka baahay haafado gale tii barisa wal ya meel ka baha ahaabe oo barise masan jeere yah ku sadaan haanasa ka si nuulin ano nafar de milan hatin roora online milkas ka roore la waleen goobadeena male gudoomiye ata leere wala nahama la ilaahi wal eh
ya wada argo hayna meel biye surmaan li surugni en walsin kooy baanan arel lang aktaano kooya male baahid alhamdulillah meelini haysta hadi oo ku en mandar kooyu en mandar kooyu roobani dile baa maqabno gogol maqabno wal una haysna male tuug sadana en may fadaane shaadi warsan dawladda Koonfur Galbeed anti garab taagan may un fadaane codsadaane ini gaar ahaaneed
un dhibaatadaas aan lahayd surfiid maqabno gololdo maqabno rafaad sinyeer maqabno rafaad kas idandaradaas roogna may fadaane gargaar ilaahay leenin gargaaro kaamkase intii artay hadii ka damba unnani noolayo ilaahay noolada leenaan gargaaro fadaan walaan baahanno noolalna nasiyo fadaan biik dhergagna laakiin noolal doorinahay dowlad yar hata boraadkan kiirinta haddii waa kan amanti bari koobshay inaad walanka gadan waasna ni hariirta
xaaladda bogtaariyalkii hata maraayti meelanka dambeeyti iyo aan hatee haano waasiin wali aamanyo wal dhaman wayna ka dhibaataysiin kaamka magaalada Baydhabo.